Nabumpela.
Bagcina ngemalini?
Ne 50.
50 rand.
Ne 50 rand.
Ke bagcina kahle. Buye.
Ngilibele ngikhona, ngilibele ngiyabangena.
Yeah.
Ngilibele ngibangena ngoba weekend, ngilibele ngibangenelele.
And umuhle.
Ngibangenelele kephela.
Bagcina.
Yeah, umahlekina, umahlakla.
Kaba hemi.
Yeah, umahlakla. Yes.
Sabangena, sabangena.
Mabevalile ngifike ngigashula maketha.
Sabangena, sabangena.
Ngodlala number sazojayivisa recruitment.
Sabangena, sabangena.
Mabevalile ngifike ngigashula maketha.
Sabangena, sabangena.
Ngodlala number sazojayivisa recruitment.
Nithi nibophele ngifike ngigashula amaketanga. Angisafune beef kini ngizophuma masekuphaku. Nagcina niphethe kudala kwaqhuma ama-checkers. Iflow yami siniveza umnini ixebula ama-makeup. Sekugiya mina manje ake nibekeni izikhwili phansi. Masekuringa mina abanye bazwela ama-goosebumps. Ulizwile izinga ngani ngihlasele kakhulu manje. Badedele izinja senobudede ngama-peace fuck. Umini inqolobane amagama the card deep. Amase nihlele itolo ngisuke ngibhizi nama-rhymes izwa. The best lyricist umpetha. The rhyme speed angilandeli i-career. Nina nilandela ama-drug dealers. Anibhali nina ngama-punchline ngibula kuyembeza. Umuno wesikhombise lenithuna ngolikhomba nimbele. Ayihambi lento yena nilinde nginikhombise indlela. Liningo nisazobona bheka ilihlo seliyadikizela.
Sabangena, sabangena.
Mabevalile ngifike ngigashula amaketha.
Sabangena, sabangena.
Ngizodlala inamba esazojayivisa recruitment.
Sabangena, sabangena.
Mabevalile ngifike ngigashula amaketha.
Sabangena, sabangena.
Ngizodlala inamba esazojayivisa recruitment.
Nothaka ngizwe uyozwa ngenduku seyingena ekhanda. Namanje abayiqondi bayigxeka ngoba isabheke phansi. Angingakaxoli uskima nami into engandele bani. Ngiyomxolela mhla idumzonina sengizibele phansi. 6 feet under kwabangidlela umoya. Ngakhwifu 16 kwanda nabaphela umoya. I'm not the rich kid inhlanzeka amahlala khona. Bheka ngisayibambile and ngizoyidonsa until you let it go. Sengibabahazi angidinge zebabalazi. This time ngibashaya blind bangibiza ngobaba vasi. I see nithi niyakhila pastili namanje angafi. Sekudala ningishasha nginifili nebantsha nilazi. Qhumanhlamvana abaqathi bekunodiwali. Laba bafike beyinhlamvu namhlanje ngidubula ngabo. Sathule mina no wanda nikhulile ngana. Ngani flow iyanigulisa I think namanzi amnyama. Give me character if the movie action. That kid is okushange punch you lose the passion. Kuthisha Nhloko uqamba manga mawuthi awufundi next game. Already ngikhipha ama-hits be usabuza umentshis.
Sabangena, sabangena.
Mabevalile ngifike ngigashula amaketha.
Sabangena, sabangena.
Ngizodlala inamba esazojayivisa recruitment.
Sabangena, sabangena.
Mabevalile ngifike ngigashula amaketha.
Sabangena, sabangena.
Don't tell me numbers, I'll check this out my room, man.